Master Locker.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Original.
It's your guy.
Twenda Zigzag.
Jemaska.
Twenda Zigzag. If we ain't a Twenda Zigzag. If we ain't a now I'm under. Twenda Zigzag. Lodi on Savia too. Twenda Zigzag. DJ Strawberry. Twenda Zigzag. Uncle P. Bro Ben.
Twenda Zigzag.
If we ain't a
Twenda Zigzag.
Let the paper mo.
Twenda Zigzag.
Now I'm under.
Twenda Zigzag. Twenda Zigzag.
Let the paper mo.
Twenda Zigzag.
Now I'm under.
Twenda Zigzag.
Jemaska. Yeah, osakamba badi, buwana odioni. Sima lila badi, kuno kwati kukomboni. Sunga iveleshe, ise lifestyle yati. Tipepe la pomo, shangati kumwa na kachasu. DJ motpo, nilijopo nili ai. Nimvela munga, na mabozi dry. If you don't feel me, you better die. If you don't lie to me, you better lie. If you don't like me, you better cry. Vela manje lifestyle, tinkala na bagai. Fiti mtupi, wala kudwala. Kodini mtupi, timwera pomo nkwala. Dishi na machiki, swagitavala. So zanuza tani kansi mambala. Wankala pa makolo ufundi sana chimbala. Mipo ya biti, no pa shout out. Fearless is my album, you better out out. Life ya mkombo nise kalema nayo. Futi unga, uku wadula nao. Wagae pali lafu vavomo kumwana jumu. Wagelo pali chikuwa trozi pa ila mulumu. Indie luma, yene iliko. So apatienda kumwana kufopoka.
So apatienda kumwana kufopoka.
Twenda Zigzag.
If wenga kwa kolo,
Twenda Zigzag.
Let the paper mo,
Twenda Zigzag.
Na mananda,
Twenda Zigzag. Twenda Zigzag.
Let the paper mo,
Twenda Zigzag.
Na mananda,
Twenda Zigzag.
If wenga kwa kolo,
Twenda Zigzag.
Let the paper mo,
Twenda Zigzag.
Didon is in the building. Gatwa kolo alodi turakwana. Sesha mushira munaka mwana. Pira twensha twenda zigizaki. Fuma mushi na mpira distance. Vima kola ni mova simanzi. Hine ningagwe mova notika pansi. Kuni pesa na paka pona dansi. Yali karashi kumbwa bambi mwanti. Ndeka na hine njila ifi andi. Tifopoka ode hine na banandi. Don't mind my step. Twenda zigizaki.
Zigizaki.
Twenda zigizaki.
Ifwe nga tuwa kolo.
Twenda zigizaki.
Lata pepa mo.
Twenda zigizaki.
Na mananda.
Twenda zigizaki. Twenda zigizaki.
Na mananda,
Twenda Zigzag.
If we nga tuwa kolo,
Twenda Zigzag.
Lata pepa mo,
Twenda Zigzag.
Skye, be, Niko mama chene ne unka, nema bela mwanga nefuna kunti. Mwanga nefuna kuchumpa, kuma sali chepa fumina bula. Kuchikola na enda po zigizaki. Ipetima kolo po chepati, because ibina tika la mabuladi. Everyday, still got it. Kanya makangu neo, pina kanyeka wawo picha wakapule. Nibela mwanga ni jani, paka mpoka ngona nefuna tinipule. Niko pia ni walangize skile. Hine ni patia liwa biko shani chile. Twenda pia zigizaki.
World Link Music Production.
Yeah, yeah, so fresh.
Twenda zigizaki.
If we nga tuwa kolo,
Twenda zigizaki.
Lata pepa mo,
Twenda zigizaki.
Na mananda,
Twenda zigizaki. Twenda zigizaki.
Lata pepa mo,
Twenda zigizaki.
Na mananda,
Twenda zigizaki.
If we nga tuwa kolo,
Twenda zigizaki.
Lata pepa mo,
Twenda zigizaki.
Na mananda,
Twenda zigizaki.
It's multiple.
Twenda zigizaki.
Yeah, yeah.
Twenda zigizaki.
So fresh.
Twenda zigizaki.
Tijanchia.
Tijanchia. Exclusive from ZambianTunes.com.
Trapster,
Trapster.
Valeki,
Valeki.
Jack Brown,
Jack Brown.